kuambia ulinihukumu vibaya, ukaamini walichosema ukanitoa kafara.
Ni kama ulisubiri nifeli Maria, ukaona sitegeki ukanisingizia. Ni kama ulisubiri nifeli Maria, ukaona sitegeki, ukaona sitegeki.
Sema nini wewe, dunia niliona chungu, sikujua wapi pa kupapasa.
Kasema kitabu kimefika mwisho wa ukurasa.
Kwache, kwache uende, nikaona kwache. Kwache, kwache uende,
wewe basi niache.
Niache,
ay, mbono nanifata, ghafla umenimisi.
Niache,
nilichokifuata ukupata, Mungu kanipa mimi.
Ibilisi shetani manyaku nyaku, onyota imezima, zimefika ukingoni mbio za sakafu.
Oh, nakuchukia ulivyoniacha panda njia, sasa unakumbuka zangu fadhila, unarudi unalia. Tena najutia, mbona mwanzo mimi nikakuzimia. Nakumbuka mama kinyambia, una please agonia.
Hizi midani za popo popo po, nyumbani nina to, tena ni wa moto to, anasubiri kunipa jototo.
Sina fungu saba kama so yangu, sitongangania mimi nani nibishe. Nimbishe Mola. Sema nini wewe, dunia niliona chungu, sikujua wapi papasa.
Kasema kitabu kimefika mwisho wa ukurasa.
Kwache, kwache uende, nikaona kwache. Kwache, kwache uende,
wewe basi niache.
Niache,
ay, mbono nanifata, ghafla umenimisi.
Niache,
lichokifuata ukupata, Mungu kanipa mimi.
Kwache, kwache uende, nikaona kwache. Kwache, kwache uende,
wewe basi niache.
Niache,
ay, mbono nanifata, ghafla umenimisi.
Niache,
lichokifuata ukupata, Mungu kanipa mimi.
Tell me why love gotta be this bad. Tell me why love gotta hurt this bad. Tell me why love gotta be this bad. Tell me why love gotta be this bad. Tell me why love gotta hurt this bad.